Highlevelmusic.com.
It's real. Picture in pain.
Nyanda made it.
Kashimi kiro, kashimi ke.
Deyo.
Tako daddy, kangare ni na lako, kangare ni na chimu, niwele, niwele.
Unanisia nishini nipepo ya mila, ishi mafuto ya nifuema niriwe kwa samira. Unanisia nishini nipepo ya mila.
Facebook, Instagram, you just need to follow me.